oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga Uganda National Examination Board UNEB okulangirira ebyavudde ebigezo by'abayizi abatuula ekibiina ky'omusanvu omwaka oguwedde. Kaakati kino kirangiridde ng'okusunsula abayizi kiyite selection bwe kugenda okubeerawo nga 12 ne 13 omwezi guno. Ng'amasomero agakoze obulungi mu bigezo by'ekyomusanvu gakyagenda maaso n'okujaganya. Muno mulimu Outspan Primary School e Namulonge, baakoonodde first grade 5-3 Vigorous Primary School e Nakabugo Bira, bafunye first grade 10 St. Peter's Junior School e Katooke, bafunye first grade 3-2 King David Primary School e Watuba Matuga, ne first grade 8. Awamu ne Kazo Junior School abakubidde waggulu ne first grade 13. Eyomutandisi w'essomo lya Good Times Primary School e Kawalo, Oweekitiibwa Ronald Mpagi annyonnyola ku buwanguzi waabwe bwe batuuseeko.
Kaino twebaza abayizi baffe abaafuka okulaba nga wadde mu mbeera ebadde enzibu nnyo gye basobola okukola mu nkali gye baakola, kale tubeebaza olw'okuba era ntubasiriye entanda bongere okukola ennyo gye bagenda mu secondary. Twebaza abasomesa olw'okuweerera abaana baabwe n'okuba mbazisaako ekibiina eky'omusanvu. Tubeebaza nti beebalire ddala era n'abaana bwe babanga gye bali abalala tujja bbala bijira bulungi era tujja kusobola okubakolamu omulimu omulungi.